Magama angachaza ubuhle bakho mntano womuntu ngisafuna nawo kodwa kwamanje ngcono ngikubuke emehlweni awe nawe vela athuka sikazi nawe vela ma athinto nyama nawe vela yatshela ngabantwana nawe vela ma Now we fell, I took a cigar. Now we fell, I'm not telling your mind. Now we fell, I tell a well. Now we fell, I'm not telling your mind. I'm not telling your mind.